life maisha ndo mazi ku struggle na hustle bila hope ya kui shiku to mnajua from morning to the evening kujika cheda juu at least kakudi
street life maisha ni mazi struggle na hustle bila hope ya kulive street life maisha ni mazi wake up kwa God toa pia ya kusaka street life maisha ni mazi struggle na hustle bila hope ya kulive street life maisha ni mazi wake up kwa God toa pia ya kusaka
Saka doni lazima kawamine uliza bishdi yangu masiga left ni tight kaba je chance amesota na sometimes ni lose car aha mina cheka lakini mimi ni mjanja janjes kama sungura mjanja street left bila gojo hakuna ujanja juniwe peke ya kukatika cha uwanja kuzaliwa nilizaliwa na life ya kuishi hakuna guarantee ati lazima ni dishi boza na malox ndio fumia tu sisi sijetia kitanzi junisha tia sahihi sikiza kwa makini kama jogo wa mchini street left ni so bad it's a bit to get chini ku think about this life kwa umakini na usisahau aliye juu ngoja chini yeah
street life maisha ni mazi struggle na hustle bila hope ya kulive street life maisha ni mazi wake up kwa God toa pia ya kusaka street life maisha ni mazi struggle na hustle bila hope ya kulive street life maisha ni mazi wake up kwa God toa pia ya kusaka
wanasema kushi kwingi ni kuona mengi bakuishi mimi najua ni kupitia mengi nimepitia lot in life ongeza madeni mola wangu nisaidie ama mimi nitadeni na hustle kimuziki lini get that cash sita surrender while I had ni jenge juu lord by my side buda bosi ndo pivot kama calvo mistari mwana ume yo ule kwenye maisha na epuka maskendo mwangaza ndani yangu si hitaji kakendo tulikula mbuku na kumada masomo juu kuna work ikabit to use monoko yo hustle was get the jina nguye vya pili it just mean that you hit beat ni mekili si rapi in kizungu mil rap kiswahili sitaji kalami na marais kwenye akili yeah
Life maisha ni mazi struggle na hustle bila hope ya kulive street life maisha ni mazi wake up kwa God toa pia ya kusaka street life maisha ni mazi struggle na hustle bila hope ya kulive street life maisha ni mazi wake up kwa God toa pia ya kusaka
nadhani dhani ati ku rap siwezi nani anasema hii life sio easy nani alisema ku job sana utachizi hizo ni believe na mimi sizipi hug na kiss amka baba amka sister amka brother hakuna ganji ila itabidi kuzisaka tuzipate tujinize shida zikituhama hii ni life of course na domana najituma mtoto wa kiume kwa baridi nisharauka sitali rudi keja kama bado nimekauka kusota nikawado siji hate ukiangaika amka zunguka labda utazareka maisha ni mafupi soni heri kuyalaika mziki ni safari ila mimi sitochoka jagoda tani help na maisha ndo ya mana rapping na singing zote nazitinga
Maisha ni mazi, struggle na hustle bila hope ya kulive Street life, maisha ni mazi, wake up kwa God, toa pia ya kusaka Street life, maisha ni mazi, struggle na hustle bila hope ya kulive Street life, maisha ni mazi, wake up kwa God, toa pia ya kusaka
In the street life,
yeah.
The empty boy wa Malawi Smin Jax,
and Mel Swiss, yeah, yeah